na wansu suye Kepre na kika fami Nesu nyamia Nyeye nipaji na ujino Wawe madifrimu Nifibamu na wama ninyina Yenshira mkwa Na wasio Sawe nyamia mawana nyami Kepre na kika fami Anu pepre na sartia
Strictly Gospel Music Downloads.